Minister w'ebyenjigiriza n'emizannyo omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni asabye amatendekero agawaggulu okwongera amaanyi mu kuwagira n'okusitula abaana abalenzi okuyitimukako. Minisita Janet Museveni binabyogedde abiyisa mu bubaka obusomeddwa minisita Mbeza avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriko Kaducu ku lunaku olw'okubiri olw'amatikira ga ssettendekero wa Makerere. Kataha Museveni mu bubaka bwe agambye nti okumala emyaka egiwera eggwanga essira libadde litadde ennyo ku kuwagira omwana omuwala n'okuyitimusa omwana omuwala, wabula baakizudde nti kino yali nsobi y'amaanyi kubanga omwana omulenzi asigalidde ennyo. Abayizi abalenzi abagenda okutikkirwa e Makerere omugatte bali 1533 ate abawala bali 4422.
PLE at UCE results release and even at university graduation, I now call upon all stakeholders to put more emphasis towards empowerment of male students at all levels of education. I also take note of the numbers of students graduating with first class degrees, which keeps on increasing. I congratulate those students for their excellent work. Thank you for doing the best to achieve those excellent awards.
Amyuka senkuru wa ssettendekero wa Makerere Professor Barnabas Nawangwe asinzidde ku matikira ago n'agamba nti bakwongera essira mu kutumbula enkozesa y'emitimbagano n'enkola endigito. Senkuru wa ssettendekero wa Makerere Dr. Crispus Yonga asinzidde awo n'awabula abayizi abatikiddwa nti boleese empisa n'ekifaananyi ekirungi eri ssettendekero ono n'okufuba okwetandikirawo emirimu obutalinda gya gavumenti. Professor Maggie Kigozi yaliko senkuru w'ekitongole eky'abasiga nsimbi ekya Uganda Investment Authority abatikiddwa abakuutidde obuteegulumiza olw'amasomo ge bafuka okuseemu, wabula bafuba okwetoowaza baweereza abantu mu bwesimbu.
To encourage you to start your business, there are numerous investment opportunities in your areas of training. You can provide services to our people and create jobs. Learn practically. You've already got your degree. Use short courses this time, workshops, mentors, and hands-on roles to build real experience quickly. When I moved to lead a business organization, I found I did not have these skills. I came back to my home, and what do I call my home? Makerere University.
Kyaddaaki omutabani eyabika kitaawe n'atunda ettaka lye ku kyalo Nalugala mu tawuni kanso ye